Dance.
Oh.
Ah. It's Cash on the mix.
JT, Terire Kazi, DFI kate kampapa. Niganiza first time na kuona, mutima unanuza wa mubeza wazoona. Was crashing on you, shaleri ya nadino. Kukwebe chishinka na likweta katina. Mzera kwa madezi, chikondi chari hai. Narifiro kushansha ina ikantilai. Ngana ikana picha mwenje, gai kushe. Toku chefieri ya sharafia, rifie beta. Was just wasting my time, nefia kuibova. But I thank you God, watishinka ala sova. Kwati wufia walafu kwa likula. Kukupa ndefuaya, picha mwona tukula. Meshini yandi kukupa, ndekulomba magweni wishupa. Mulatila ba umeni semu, batipuri zine shaba kosemu. Gani fiumu ni fast and furious, nipano ndelanda ndi serious. Baliwe bonta shafye baya wepa mweo wandi gero benda niwe. Oh, nikukonda gero benda niwe. I love you and I need you. Nikukonda gero benda niwe. Gero benda niwe, I love you and I need you. Nikukonda gero benda niwe. Truth be told, dala kutari tuafuma. Wamutu balile mokule chamaluma. Bati balitabwa my love tatuyuma. We keep moving tatufuayo wianu. Naliku fuila I love you my baby. Uke mfala wepo tule ye baby. Kamu kuloza nde kufuaya mupepa. Ilidi wana mari you making me happy. All I need in my life is you. Whenever I see you I smile like a fool. You mean a lot to me my boo. Ichikondi ni babi of course we are two. Meshini yandi kukupa, ndekulomba magweni wishupa. Mulatila ba umeni semu, batipuli zile shaba kosemu. Ngani fiumu ni fast and furious, nipano ndelanda ni serious. Baliwe bonta shafye baya wepa mweo wandi gero mpenda niwe. Oh, nikukonda gero mpenda niwe. I love you and I need you. Nikukonda gero mpenda niwe. Gero benda niwe, I love you and I need you. Nikukonda gero benda niwe. Tuambile kwa tituleti ya game. Wanichinja mutima ndefwa ya fesane. Olo mutila wa umenisemu. But tene taipinga leta kwa shemu. Naliku sange no mbanseke. Kukutu walikuwa tolo no amadeko. Alavunga butari ya ipipa findeko. Leka malavu wapa no mbanjimbeko. Being with you, everything is weo. Naliku lava nifela cheweo. Mfwa ya pabondu kepushekeo. If you love me is a crime, okay, bantu wale peseo. Meshini yandi kukupa, ndekulomba magweni wishupa. Mulatila ba umeni semu, batipuli zine shaba kosemu. Ngani fiumu ni fast and furious, nipano ndelanda ndi serious. Baliwe bonta shafye baya wepa mweo wandi gero mpenda niwe.
Meshini yandi kukupa, ndekulomba magweni
JT,
Love
me, Bro Production.
It's music.
I'll be so I say,
no noise.
Hakan, Nabambi, Nabambi, Jizo Chi, JP.
It's one DJ Cash on the bomb blast beat one time again. Ya don't know. Serious, ya
I'm
don't
a
know.
Nareronshalande.com. Gwenefe, Gwenefe. Amakeo munchende, tiele kakonomba pa.